Chongo, Capture Music, AJ the Hustler. Let's go, yeah. Afiales kwa ti Colombiana mboshoka. Small pa festival na eve ya funo poka. Nini mutango wadi bize kungo tumanjoka. Dineva masula pa makati kwa tijoka. Wante visa gangala truvi doto ni malota. Monga kambira funa ni kafe na njota. Pati nilina murungu teri tawa maikopa. Amdeke chupoe kwa nchoka nkwa majopa. Ati minga munga lasa peni ni mvera palasi. U 16 jipe na choka pa class, yeah. Panga kamufu nuzipeza kupa sibi atirenti muka boba na genu TV ni TV. Pressure ni pita mawina anga fena pipi. No siki but I'm conscious. Sete kero mtu wanga faka pona focus. They can't slot us. Evo nina fika nina leko yopa. Tefeva trapo wako nifomo kumukolopa. Crown nina fala ni kulimba no poka. Dangerous poison as squat ni cobra. Marapa ni wajemunga ni refti over. Nidimunga mati ndino makangi was over. Mabine ni diwa mwisho kwa tini kuboda. Mea misoja. Yeah, yeah. This nigga tap with over passamento tota. Siza kasi yapo mira lionze maikopa. Kuni kokosa no shipa sculpture aka dropa. Survival piti safari ko Pablo Escobar. Alo seka seka pa mwera boy wa madoba. Here for business not crank kupoka. Beef sini madia beta nkubada na sontu. At calf nidi na sniper rufu ama tondia. Sinza nkonde nikakaripa kwenye choka kwa talimpa. Bali kutibenzo talika. Tupa kiauka ala pamunza papaipa. Una mwewa fira marapa palipe kaipa. Mukamba ni magero ya nukulize wa chaisa. Kumbuni ni metro kawango futi na chaisa. Tiketu kabeja palise suza kapaisa. Voko ni muliro mvera switch muri redeem. Kumpenaze mwisho nzaka zipeza ze victim. Tutafaka round paka wango jeni victim. Sichema voucher pondera ngwenda lwanga ukalipeno tauka. Noti oni muno out voko izaka tauka. Ni baza day and night niyo pako sauka. Emu ni kushu kwesa wajawa mati dauta. Mukacha tangodi futi na lerewe wakuta. Jack Boy, Bashi Papa, no Bizo.